Do be do dum 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 do dum 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 do be do dum 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 do dum. Dum do dum do be do dum 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 do dum do be do. I want you to know do be do. I love you so do be do. Please hold me so tight. Doobie-doo all through the night. Doobie-doo dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo. I've waited so long, doobie-doo, for your kisses and your love. I love you so, doobie-doo. I need you so much, doobie-doo. One of you, your warm touch, and doobie-doo, dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo, dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo, dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo, dum-dum, dum-doo-dum, doobie-doo, dum-dum.